የልብሰው ባልኩት የኔ
sagale americati sagale in america sambata abdul bata galgala kesa salama folakka jilqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomito korrat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanara amma jilqaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kanen filan erradebin sinagesisuf kindefanne jirra kanisin kesu mesu antujube horati hanqatumura saganta kenya takkan walin turtan sinafera gara qopitanu tcein
Barakumalamaf pudashan gamanageenyaatin rakkole heddutu Ethiopia mudate kesumana no Oromia kesatti waransi gamalitaaf kibban egale darbes kan babalate ittifufe jira jedu namonni biyetti toro hoji addaaddaratti bobba ani jiran gamabratin waranni kaaba biyetti naanno Tigray kesatti gege samature karana gan furmata argachunsa milkaina jedu namonni sagaleen America dubbise kun haala nageenya Ethiopia kan gaaga ama siyaasa dinagdee fawaas maafide kana fooyyesuudhaaf utuu mariin karaa nagaa geggeessame bara 2016 furmaata argate hawwi isaanii ta'ullee ibsanii jiru Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Naafii Argeetuun jedhama hakiimadha. Bara 2015 kana keessatti rakkoowwan nageenyaa gara naannoo Tigraayii fi akkasumas immoo lixa Oromiyaa fi bakkeewwan Oromiyaa garaa garaa keessatti mudachaa tureenii namoonni baay'een nagaa dhabanii rakkoo garaa garaaf saaxilamaniiru. Egaa nagaaf fayyaa wal qabata. Akka ogeessa fayyaa tokkotti nagaan hin jiru yoo ta'e namni tokko fayyaa qabaachuu hin danda'u. Maaliifii fayyaa yeroo jennu dhukkubbii qofa osoo hin taane xiinsammuudhaan namni tokko miidhama, qaamaan miidhamuu danda'a. Akkasumas immoo karaa hawaasummaallee fayyaan fayyaa hawaasummaa, fayyaa qaamaadhaa fi kana furaan illee wal qabata waan ta'eef fayyaa wajjin wal qabata. Kanaaf nageenyi boora'uun nageenyi dhibuun hawaasni akka miidhamu qaamaanis saayikoloojikaal yookiin xiinsammuun akka miidhamu akkasumas immoo uummanni illee wanta inni jireenya isaatiif barbaachisu jiraachuudhaaf barbaachisu argachuu amma sadarkaa qe'ee isaarraa boqqa'u akkasumas immoo waan yeroo isaaf barbaachisu nyaataaf dhugaatii kanallee dhabuu danda'a. Kanaaf nageenyi nu barbaachisa.
Haliliyaa Tasfaan jedhama. Kaawunsiliing saayikooloojii barachaan jira. Magaalaa Finfinneen jiraadha. Akkuma beennu bara 2015 bara darbee kana keessatti nagaani godinaalee fi naannoo Itoophiyaa keessatti argaman kana keessatti iddoo baay'ee hin turre. Gatii kanaaf sababa nagaa dhabuudhaanis miidhamoonni nurra ga'an akka sabaattis akka biyyaattis baay'eedha. Godinaan keessatti dhaladhee guddadhee godina Wallaggaa keessa naannoo Oromiyaattis akkasuma sababa dhabiinsa nagaadhaan kan ka'e barattoonni barumsa isaanii itti fufuu hin dandeenye. Barattoonni kutaadhaa gara kutaatti darbuu fi sababa nagaa dhabiin isaanii itti hin danda'iin hafan baay'een isaanii akka jiran quban qaba. Kun immoo qisaasa'insa waggaa isaanii irratti fida. Namni tokko kutaa tokkootti gara kutaa tokkootti darbee advaansi gochuutu qabu. Sababa nagaan hin jirreef garuu kutaama tokko sana keessa tuun darbiin ittiin fufiin barumsa isaa hafuunsaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf waggaatti dhufu kanatti namni hundumtuu nagaan bu'ee jireenya nagaadhaan guute jireenyas gabbiidhaan guute akka jiraatu abdiin qaba.
Badaa olaanaan jedhama jiraata magaalaa Finfinneeti. Egaa bara 2015 kana keessa biyya kana keessa rakkoolee nageenyaa garaa garaatu turani. Rakkooleen kun kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti rakkoolee jajjaboo akkaan geessisaa turani. Isaan keessaa egaa kan lolli naannoo Tigraay wajjiniin ture marii araaraatiin furamaa jiraachuusaa fi furamuunsaa gammachuu guddaa nutti uumee jira. Sababiinsaa nagaan biyya tokkoof baay'ee barbaachisaadha bahanii galuudhaaf waan ta'eef. Haa ta'uyyuu malee naannoo Oromiyaattis nagaan walfakkaataan bu'ee ummanni keenya nagaan bahee galuu akka danda'uu fi dhiibbaalee garaa garaa taasifamaa turanii jalqabbiiwwan adda addaas kan jalqabaman turaniiru. Garuu bakkaan gahuu dhabuunsaa uummata keenya ammallee dararaa hamaatiif saaxilaa jira. Kanaaf nageenyi waaraa Oromiyaattis ta'ee naannoo Amaaraattis naannoo Tigraayittis kutaalee biyyattii hundumaa keessatti bu'uun isaa faayidaa olaanaa qaba. Sababiinsaa nageenya dhabuun maal akka ta'e namoota nageenya dhabanii fi keessa jirantu beeku. Maatiin keenya baay'een isaanii rakkoo nageenya dhabuu kana keessa turanii waggoota dheeraadhaa fi nulleen sadarkaatti maatii keenya jedhannee dubbisuu hin dandeenyee fi maatii keenya wajjin walitti dhufeenya akkasumas hariiroo bareedaa qabaachuu qabnu akka hin qabaanne nu taasisee jira.
Alessandro Sadanuun jedhama. Barreessaa fi gaazexeessaadha. Biyya kana keessa bakki nagaa qaba jennee haasa'uu dandeenyu baay'ee muraasa hin jiru. Tarii yoo gara naannoowwan kibbaa ta'an turan isaanii yoo ammaa gaaffilee adda addaa dhiyeessaa jiru. Naannoo Amaaraas dabalatee, Benishaangulis dabalatee, Tigraayis dabalatee, Oromiyaas dabalatee naannolee biyya kana keessa jiran hedduu keessatti rakkoon nageenyaa baratamaa ta'aa dhufeera. Ittuu dabalaatu adeemaa jira. Keessattuu yeroo dhiyoo asitti immoo naannoo Amaaraa keessattis walitti bu'iinsi haaraanii eegaleera. Egaa bara itti aanu kana keessatti biyyattii gara nagaatti fiduu fi ulaagaa biyya tokko yookaan immoo wantoota biyya tokko biyya jechisan keessaa tokko nagaadha. Nagaa kana mirkaneessuuf, nagaa kana fiduu fi humnoota gitaa yookaan immoo sababoota nagaa dhabuudhaa fi humnoota wal morkatan kana gidduutti mariin gaariin yookaan amansiisaan tokko gaggeeffame wanti Tigraayii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'ee furmaatii argame kuni naannolee kaan gidduuttis akkasumaan irra deebiidhaan ta'ee furmaatii ni argama jennee yaanna. Barii 2016 bara milkaa'inaa yookaan baratti nagaa mirkanaa'u. Yoo nuti nuti tolaa waaqni kana nuuf haa godhu.
Yeroo nagaan dhabamu kana keessatti irra caalaatti kan miidhaman dubartootadha. Sababiin isaas ijoollee da'anii kan ijoollee haraasii qaban jiraachuu danda'u. Kan garaatti baatanis akkasuma jiraachuu danda'u. Xiinsammuu isaanii wajjin wal qabatees immoo kan miidhaan cimaa irra ga'u dubartootadha. Sababiin isaas wanta tokko yoo uumame ka'anii iddoo sanaatti godaanuuf yookaan miliquuf humna akka warra dhiiraa qabaachuu dhiisuu ni malu. Sababa kanaaf ituu nagaan dubartootaaf ijoolleedhaaf jecha akkasumas nama hundumaaf jecha bu'ee gaariidha.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti haleellaan shorru keessummaa raawwatee lubbuun namoota 3000 darbe fulbaanni 11 inni barana waggaa 22ffaadha. Guyyaan kun yaadannoo namoota balaa sanaan lubbuu isaanii dhabanii ta'ee waggaa waggaadhaan kabajamaa ammaarraa ga'ee jira. Sirna yaadannoo baranaa irratti kan haasaa taasisan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden shorru keessummaa gamatti ofirraa ittisuudhaaf waadaa galanii jiru. Gabaasaa Veeroonikaa Baaldiraas Ekleeshiyaa jaallannee dhiyeessa.
Fulbaana 11 bara 2001 shororkeessonni xayyaarota daldalaa 4 butanii waaltaa daldalaa addunyaa isaa New York keessaa waajjira ministiriitti isaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentaagon kan handaara magaalaa Waashintan jiru rukutuudhaan isa arfaffaa ammoo dirree Pennsylvania keessatti kuffisan. Namoota gara 3000 ta'an guyyaa sana ajjeefaman hedduudhaaf firoottan isaanii madaan miiraa isaan mudate ammallee isaan waliin jira. Saayib Raamsaran intalli ishee balaa kanaan duute. Isheenis akka jettutti yoo waggaa 22 guuteeyyuu akkuma waan kaleessa ta'etti natti dhaga'ama. Sitti muun danda'u natti ulfaata. Mucaa koo lammaffaa turtee jedhan. Obboleettiin Hiiraam Gonzaalas balaa fulbaana 11 dhaqqabe kanaan duute.
It just brings some haunting memories from that day.
Yaadannoowwan gaddisiisoo guyyaa sana ta'anii keessaa gara tokko namatti fida.
Kabajaa namoota waliigalaa miidhamaniif jecha gabaa sharafa maallaqaa addunyaa isa New York keessa jirutti yeroo muraasaaf calliinsaan yaadatamanii jiru. Itti aantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haariis dabalatee namoonni siyaasaa hedduun bakka yeroo duraan gidduu galli daldalaa addunyaa dhaabbatee ture isa Manhattan gara gadii keessaatti sirna yaadannoo qophaa'e irratti hirmaatanii jiru. Balalii xayyaaraa 93 Shanksville, Pennsylvania keessatti kufeen namoonni dhuman yeroo maqaan isaanii dubbifametti sagalee qillisu dhageessifamaa ture. Akkasumas faarfattoonni waraanaa sirna yaadannoo ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin bakka argamanitti sirna Pentagon keessatti gaggeeffame irratti faarfatan. Ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin akka jedhanitti.
After the attacks, amid the horror and the grief, many Americans felt a deeper sense of duty to their communities and to their country.
Haleella sanaa booda sodaaf gadda gidduutti lammiileen Ameerikaa hedduun hawaasa isaaniif biyya isaaniitiif dirqamni gad fagoo ta'e akka irra jirutti dhagahame.
Akkasumas lafa awwaalcha loltootaa Arlington, Virginia jiru keessatti giifti duree United States Jill Biden kanneen wareegamanii fi kabajaa qaban ibsuuf jecha abaaboo kaa'aniiru. Buufata waraanaa Angiricha Saalaaskaa keessa jiru irraa immoo pirezidaantiin United States Joe Biden Ameerikaan sochii shororkeessummaa bifa hundaan jeequ diiguu akkatti fuftu waadaa galaniiru.
The resolve of the American people has proved we never bow, we never bend, we never yield. Terrorism, including political and ideological violence.
Kutannoon ummata Ameerikaa gonkumaa akka nuti hin jilbeeffanne, gonkumaa akka nuti hin gugguufne, gonkumaa akka harka hin kennine mirkaneessee jira. Shororkeessummaan hokkara siyaasaaf falaasama dabalatee waan nuti akka sabaatti garaagarummaa keenya karaa nagaa olaantummaa seeraa jalatti furuudhaaf dhaabannu faallaadha.
Kana malees qajeelfama demokiraasii Ameerikaa eeguuf tokkummaan akka gargaaru waamicha kan dhiyeessan Baayden miseensota tajaajila waraanaa fi loltoota soorata ba'an kanneen biyya kana haleellaa shororkeessummaa haaraarraa eeguuf gargaaraniif kabajaa kennanii jiru.
Christian Adams.
Ummata Oromoo biratti bacaqiin gannaa darbee yeroo birraan bari'uuf jedhu shamarran sirba aadaa shinooyyee sirbuudhaan gammachuun birraa simatu. Yeroo sirba shinooyyee dargaggoonni akka wal ilaallataniif itti wal kaadhimmatanillee warri aadicha beekan ni dubbatu. Shamarran magaalaa Ambootti feestivaala aadaa shinooyyee tibbana geggeessamaa turetti shamarran hirmaatan shinooyyeen yeroo bilisummaa shamarranii itti mul'atu jedhan. Naakuru Malkaa Amboorraa qophiittaan qindeesseera.
Uummata Oromoo biratti osoo ayyaanni waaqaaf galata itti galfataniif itti irreeffatan irreechaan hin ga'in dura sirbootni aadaa shinooyyeef goobee dargaggootaan sirbaman kanneen adda dureedha. Aadaan kun keessumaa magaalota keessatti irraanfatamaa dhufu shamarran magaalaa Amboo keessatti osoo feestivaala shinooyyee irratti qooda fudhatanii arginee dubbisne ni ibsu. Shamarran gurmuudhaan ta'anii sirbaa daandii irra akkasumas gara mana namaa dhaquudhaan shinooyyee sirbu. Milkii Badhaasaa shinooyyeen bilisummaa shamarranii labsaa jechuun dubbatti.
Ayyaanni shinooyyeedha ayyaana shamarraniiti. Ayyaana bilisummaa shamarraniiti siin jedhama. Yeroo isaan bilisummaadhaan ba'aniiti akka barbaadanitti waan ta'eef jechuudha ayyaana shamarraniiti. Bilisummaan saagaa amma guyyaa yeroo akkasii ba'an guyyaa shinooyyee sirban kana of agarsiisuutu jira jechuun asiin goree achiin ba'in hin jiru tokkicha baanaan baateedha sirbitaa. Baga geessee namaan jettaa achi waan of agarsiistaa fuulduratti arganna reef jalqabne wanta'eef.
Helen Tamraat yeroo shinooyyee sirban eebbaa fi kennaa garaagaraa akka argatan hin ta'etti.
Shinooyyeen akka aadaa Oromootti dukkana gannaa keessaa baay'ee baga boqaa birraatti nu ceesisee jechuudha. Ayyaanni kun Phaagmee jedhamuun beekama. Ayyaana Qaammee jedhama. Ayyaana dubartootaati. Ayyaana uummata Oromoo hundaati jechuudha. Nuti immoo kan baaneef baga geessan baga oolumaan geenye jechuu barbaanne jechuudha. Akka aadaa
keenyaati dubartoon yeroo shinooyee ba'an dhiironis dukaanii ba'u akka aadaa biyya biraatti akka aadaa oromootti wadaajii barbaaddate dhama namni wadaajii barbaaddatu wadaajii isaa argata jechuudha.
Wadaajii argattanii reeru?
Lakkii.
Keebeekii Taaddasaa immoo shinooyee miidhagsitee jechaa akkas jetti.
Egaa eegalarraa yeroo eegallu meequunni buqifaan gurguddaa nurraa yaa'ee xixiqqoo guddifaanaa jenna. Kana jechuun ammoo ani amma bara dhuftu sirbuu dhiisuu hin danda'a jechaadha. Dhaqee daa'ila waan adda addaatti gallaa ni weellisu kanaaf xixiqqoo guddifannaa jalaa jenna.
Yuunivarsiitii Amboo giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiinitti qindeessaa sagantaa kanaa kan ta'an obbo Tafarraa Iticha shinooyyee beeksisuuf shamarran ofii leenjisan shinooyyee akka sirbaniif qindeessan dubbatu.
Yerootti gammachuu isaanii qaammee guyyaa sharroobdu kun qaammee dubaroota shamarranii guyyaa tapha isaanii baga ittiin siin ga'ee baga walumaan geenyee bara haaraatti baga ceenee kan jedhu jala bultii isaati kuni jechuudha.
Abbaa Gadaa Kabbadaa Beekkataa waan jedhan qabu.
Ijoolleen gaammeen wayyahooyyee naa sirbitu achirraa qaammeen kun jala bultee naa sirban qaammeen kan dubaraati. Birraan bariyuusaa birraa kana nu of kalchii birraatti nu baasii jedheeti kan Oromoon ittiin bulaa ture. Har'ammoo qeerroof qarree aadaa keessan calaqqisiistanii dargaggeessa akka malli xashawaa magaalaa Ambootti sirbu shimalaan sirba.
Aadaan shinooyyee kun dhalootatti akka darbuuf caalaatti akka hojjetamu illee dhaamsi darbee jira.
Sagalee Ameerikaaf Nakkuu Malkaa Amboora.
Oromiyaa lixaatti rakkoo nageenyaan wal qabatee namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an keessaa tokko tokko bara haaraa Itiyoophiyaa bara 2016 rakkoon nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furmaata argate qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf akka abdii qaban sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waajjirri qindeessa gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa OCHAN Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti sababa waldhabiinsaa yookaan walitti bu'iinsaan namoonni 1725 ta'an qe'ee isaaniirra akka buqqa'anii jiran beeksisee jira. Naakoor Malkaa gabaasa jalqaba torbanii nuuf erge kunoo.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa aanaa kiiramuu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa kana godinichuma keessa aanaa giddaa ayyaanaa magaalaa ayyaanaa keessa akka jiran namni bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan obbo Galataa Dheeressaa jedhaman haala keessa jiran ni dubbatu.
Amma walakkaa nuunillee waggaa 3 geenyeedhaan waggaa 2 ga'ee kan waggaa ga'ee jira namni baay'een dura duubaan namoonni isaanitti dhiyaatan dura buqqoonee waggaa 3 geenyeedhaan kan buqqaan nama fakkeenyaaf akka kootti akka nama kuma. Sadii afurii waggaa 3 jeera. Kana kadhateema jiraachaa jira. Lakkoofii 75 wayiin hin qabu ishees fudhatanii manas gubaniiru hiddiima namaa kan keenya akkasumadha.
Bara haaraa Itiyoophiyaatti boru jechuunis fulbaana tokko bara 2016 seenu keessa gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatanis dubbatanii jiru obbo Galataan.
2016 kanatti nan waraazi bu'ee nagaan bu'ee biyya keenyatti deebinee. Qe'ee keenyatti maasaa keenyatti deebinee jiraachuu bichaa barbaanna. Nuti utuu qaama barbaachise irraa gargaarsa sarganneef waaqa nu kadhatamnaanuma waaqumadha. Amanna nagaa buusu immoo waaqti nagaa buuse malee nagaan hin buuni. Kanaa fi akkasitti yaannaa yoo nagaan bu'ee hin gallaa. Ta'uuwwan biraan qabnu maasaa keenyatti gallaa malee.
Godinuma Wallaggaa aanaa kiiramuu keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa naannoo Amaaraa godina Kaaba Shawaa magaalaa Dabra Biraan keessa jiraachuu namni dubbatan biroos waa'ee haadha ijoollee isaanii bakka buqqaa. Qaasamaniitti hafanii akka dhiphatan ibsanii jiru.
Asir beetisabe yiyyeen tafanaqalkuuti. Ayina siwuura naataalluun ani kabaalabeeti talaayitan nuyi tafanaqalnu.
Ani yeroo qeerraa buqqaasamu maatii 10 fudhadheeni. Haati koo qara dhabeettiidha. Haadha warraa koo wajjinis adda adda buqqaasamne. Kanaaf ijoollee fudhadhee achii baqachuuf an dirqame. Duraan wal jaallannee wal fuunee walii galee jiraataa turre. Sun hunduu ni hafe. Amma magaalaa Dabra Biraan jira. Ijoolleen koo erga haadha isaanii wajjin wal arganii waggaan 2 darbee waggaa 3 ta'uu fi ijoolleen ishee haala kam keessa akka jiran hin beektu isaanis akkasuma hin beekan haala baay'ee nama gaddisiisu keessa jirra jedhan.
Bara 2016 qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatan sagalee Ameerikaatti itti dabaluun dubbatu namni kun.
2016 የሆነ ተስፋ ይዞ ይመጣል ብለን እናስባለን። ብዙ ሀብት ንብረት ያፈራንበት ሀገር ነው።
በሪኩመ ለማፍረጃ ዲቶ ኮፊቴ ዱፋ ጀንያና ብየት ቀበኝ ዶር ብየት ቆትኔስ ደልደሌ ስትጅጅረኔ ሞቱማን ወራነ ካባብየት ኬሰቱሬ ወልቀበቴ ባለጅሩ ተስገቤሱ ደቤ ጀንያና አመ ዋየሮርገቱ ፊዮነ ጋንዴ ቤነምኒ ቡቃሰም ህንዱምቱ አኩመ ከሌሰዴን ገዳ ቄሳት ዴቤ ቀበኝ ወረቴ ያከጅራቱ አብደና ሐዋሰና ኖጅን ከናንድሮ በተስካኑ ትኩት አፎሻ ትኩት ወሊን ጅራታ ቱሬ ገዳፍ ገመቹ ሶሊን ቆደታ ቱሬ አመስ ቄሳት ዴቤ ጉያን ጋሪ ሱን ዴቤ ወሊን ጅራታ አብዲጅሩ ቀምና ጀደን
በራራ ድፉት ሞቱማን ናኖ ጅረኝ ይሳኒ ተስገቤሴ አከነጋን ዋራዋ ቡሌ ጋፈተን ይጅሩ ቡቃ ሰምቶቱን ይኩነን ናኖ ኦሮሚያ ተጎተ ሙራሰ ደርበን ኬሰት ገመተኮን ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ወቦን ሀሌላውን ነሞተ ነጋረት ራወታ ጀቹዳን ጅራቱታ ሞቱማን ይብሳቱ ሬጅራ ጉርሙል ሪፕጥልልቱ ተከኔ ይገሩ ጎቻ አከሲ ነሞተ ሜሻ ወራና ንደትንረት ተከራውን ይረደደቢን ቤክሳቱ ሬጅራ ገመብራን ሞይ ደቶት ኒፋኑ ጀደመን ኦሮሚያ ሊጣኬ ሰት ነሞተ ነጋረት ታሌላ ራወታ ትሩ ይሳኒ ላልቺሴሮ ገባሰሙ ለቶት ኒያማራ ኦሮሚያ ሊጣኬ ስጅራተን ተኮቶኳሞ የሮ ሀሌላ ይሳኒ ተጋማሚ ኦፍራ ፈጭሰን ፋኑ አከጀደመን አከሱመ ይብሳቱ ረኒጅሩ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፎቦ ጅዱት መሪን ነጋ ከናንድሮይ ገለሜቱሪ ነጋ ከፊዱ መሉ አብደተሙስ ኤርገሲ ማልረከጌ ሀጋማ ትወንት ጀደሜን ጅሩ አቶ መሌ ወጎተ ሸነንደርበኒ ትሉቡን ለሚሌ ነጋ ደርባትሩ ፊነሞትኒ ቡቃሰሙ ጅራቶተ ኤሬ ገባሳትሩን ኬኛ ኒያደተማ ዳብሌም ምርጎተ ነሙማ ብየኬ ሳፈላ ሂደቶተ ሞቱማ ደበለቴ ጎች ገረጀቡማቲን ሂደቶተ ከሚኒዩ ለሚሌ ነጋ ረትራወተሙ አከዳበቱ ጋፈቻ ከቱረኒስ ኒያደተማ አበትኒ ጉዳንቶታ አዱኛ አይኦኤም ኢትዮጵያ ኬሰት ለሚሌ ሚሊዮን አፍርጫለን ባቲ ሰደ ደርበ ኬሰት ቡቃሰሙ ከናፊስ ጠበሙን ነጋ ሰባተው ኤሬ ኢሳን ኬሳ ከኒ ሚሊዮን ሰዲታን ቄሳኒት ዴቢሰመኒ ሩጀቹን ገባሴ ቱሬ ጃርማያ ሞቱሙ ተገምቶ መኒት ዋጅልቅ እንደይሳ ገርጋር ሰነሙማ ዩኤንኖቻ ኦሮሚያ ሊጣ ጎድና ሊወል ለጋ ፍረኒቲ ሰባውልቲ ዊንሰውመሜን ነሞትኒ ኩመዲበቶርባፍ ኩመዲግደሚሸን ይኦል ቄሳኒ ራቡቃሰሙ ቤክሴ ቱሬ መኒ መሬ ምርገነሙማ ኢትዮጵያ ይብሳረባሴን በራራ ድፉት ሞቱማን ረኮነ ገኛፍ ዋን ሰበበት ያደባሱን ፉርማታ ከቲበርባዱ ጀቹን ሁበቺ ሴጅራ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ
ሙምች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አቢይ አህመድ በረኩመለማፍ ቁረሰደት ቴሙ ገረ አንጎት ድፋን የሮን ቡልቺን ሰሳኒ ሁምነ ጅጅ ረመጨሁምሳ ጀደሙን ለሞተ ሲያሳ አከሱመስ ቃሞሌ ሞቱማ ሳኒቲን ዋማማቱሬ ገመብራን ራፈምኒ ሲያሳ ኢትዮጵያ ኬሳ አንገ አማዩ እንአበኔ ከነራ ከውዳን እና ይላለሙ ሞቱማን ሙምች ሚኒስቴራ አቢይ አህመድ አማዩ የሮ ጅጅ ረማኬስ ጅራ ከነራት ምትኩ ፍቃዱ ሆገኖተ ፓርቲ ላይ ሲያሳ ዱቢሱዳን ቆጵቅ እንደሰ ቀባ ኩኖ
ፍንጭለው መታ ኢትዮጵያ ከሰቱሬን በራኩመ ለማፍቁደ ሰደት ዳበስ ያሳየ ሮሰነ ቢየ ቡልቻ ቱሬ ከሰት ጂጂረምኒ ታስፈሙን ዶክተር አብይ አህመድ ጋራ አንጎ ሚኒስቴር ሙመት ዱፈን የሮ አብይ አህመድ ጋራ አንጎ ትዱፈኒት ሴና ሲያሳ ኢትዮጵያ ከሰት ጂጂረመ የሮጨውም ሳት ጀለሙን ሃዮት ዳብሌ ሲያሳ ፊሞቱማ አንጎ ቀበቴ ጅሩ ደበለቴ ሂማቱረን እርጋ አብይ አህመድ ጋራ አንጎ ትዱፈኒ ካሴስ ዳበይ ሳን ከሳ ዱፈን ከሰት ደበለቴ ራፋ መሲያሳ ባየቱ ታሲፈማቱሬ ቢየቲ በኮተ ጋራ ጋራት ጄቁምሶኒ ሉቡ ነሞታ ሄዱ ገላፈተን ቦደረስ ሃንገወራናት ዴሜራ አመስ ወልድብደን ሲያሳ ፍረኮን ነገኛ ንጅራ ራፋ መሲያሳ ቢየቲ ከሰት ታአቱሬ ፍጅሩን ከሱማ የሮሙ ሚች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ጋር አንጎት ዱፈን ፓርቲ ለፍሮጌይን የሮ ጂጂ ረመጨው ምሳ ከሰት ራፋም ያከናጅራቹን አደምሱማ ቢዮተ ጂጂ ረመከሰ ጅረኒቲ ጀለማቱረ ጋሩ ቡልቺንሲ ሞቱማ ዶክተር አብይ አህመድ አማዩ የሮ ጂጂ ረመጨው ምሳ ከሰጅራ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ዱረታ አዳበ ኮንግረሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ አብይ አህመድ አንጎት ዱፉን ሆርዶፌ መነሂዳ ከሳ አከገዲ ፈመን ታሲፈመን የሮ ሰነት ሲያስኒ ኢትዮጵያ ዳንዲ ቀጣ ሙራረጅ ረጀለኒ ቱረ አማሆ ሲያስኒ ኢትዮጵያ ዳንዲ ኢሳከሚ ረጅ ረጀቹን ጋፊ ዲያቴፊፍ የና ዴቢሰን አከስጀቹን ይገሉ
ሞቱማቶ ኮቲመዳል ቱአሰጂ ጉርጉዳ ዋሰዲደ ቶኮ ናጋኑ ወበራይ ሰጀሩና ነጋም ብያሰረቱ ወሙንደንደጌ ራቆጋሻን ደርበኩኒ ሰብኒሶኒ ሰዱቪ ቻላ የሮ ነጋ ጠቤ ነምኒሚሉኒ ቶኮ ሉሜዳ abbasumaa dhumaa jirudha. Lammaffaammoo waggaa shantamaa kan nuti qabsaa turre sirna dimokiraasii jedhamu, sirna bulchiinsa gaarii jedhamu hin argannaadha. Kanaaf qabsaa turre, ammas qabsaa jirra. Dimokiraasii dhiisitti sirni diktaatirii jedhamu kuni humnaan bulchuun kun iyyuu akka ta'utti deemuu hin dandeenye jechuu kooti. Sadaffaan immoo guddina biyyaati. Badhaadhinasa jedhamu kana. Magaala malee badhaadhin biyyi suni waan nyaatee bulu akkatti nyaatee bulu rakkoo bal'aa keessa galeera.
Yeroon ce'umsaa suni inni xumurame moo daandiin taane qabate?
Kanaafi daandiin taane qabate.
Fakkeenyaaf akkamiin ibsama?
Kan egaa kan dubbatamu galgalaa ganama tokkummaa biyyaati, sirna dimokiraasiiti, sirna guddinaa badhaadhina jedhamudha. Amni kun hundisaa harki guddaa caalmaasaa abjuu duwwaadha malee tokkummaan lafatti mul'ataa jiru hin jiru. Biyyi suni seenaa biyya sanaa akka adda ta'e tokkummaan biyyaa laafaa jira. Sabni walitti bu'aa jira. Abjuun hin nagaa jedhamu sun abjuu ta'ee dafee.
Obbo Battee Urgeessaa qondaala paartii Adda Bilisummaa Oromooti. Yeroo dhuma sanayyuu mootummaa gara aangootti dhufeen kan yeroo jijjiirama ce'umsaati jedhanii seenessuun dogoggora ture jedhanii sababa isaas ennaa ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e warruma rakkoo uumaa ture waggoota 27 fi sanaa oliif angorra turanii qaama rakkoo turantu isaanumti immoo fincila uummataa kanaan dhiibamanii jijjiirama of keessatti goona jedhanii as bahanii sanammoo uummannis abdatee qaamonni adda addaatis abdatee isaanumti nu haceessisu akkaataa jiruun fudhatanii haala sanatti seename tasantu dogoggora jalqabarraa. Qaamni rakkoo biyyattii ture aangoo afaan isaa qofa jijjiirrachuudhaan aangoo qabatee itti fufee inni sun hanga har'aatitti gaa madda rakkoo ta'ee itti fufee jira. Madda jeequmsaa ta'ee itti fufee jira. Biyyattiin sirnatti yoo deebite rakkoon kun hundumtuu waan gaafatamuuf uummanni waan gaafatuuf filannoon haqa qabeessis akka hin geggeeffamne gaafin sirnaa akka hin kaane iddoo adda addaatti jeequmsa harka caalu sirnichumti tolchee bocee uumuudhaan biyya rakkoo keessa tursuudhaan bulchuu imaammate fakkaata.
Waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatamaa damee qo'annoo fi qorannoo kan ta'an obbo Kadir Maammoo dhimma kanarratti gaafannee ennaa deebisan yeroo jijjiiramni bara 2018 dhufe kaase yeroo jijjiirama ce'umsaa keessa jirra jedhanii jijjiiramicha kan filannoo duraa fi filannoodhaa boodaa jechuun ibsu.
Dooktar Abiyyi gara aangootti dhufee hanga filannootti yeroo jiru yeroo ce'umsaa jennee ilaaluu dandeenyaa'u mootummichi mootummaa ce'umsaatii miti. Mootummichi mootummaa hooggansi jijjiiramaa gara ce'umsa mootummaa uummataan filametti geessuudha jennee ilaaluu dandeenya. Hooggansi jijjiiramaa yeroo ce'umsaa fudhatee tokko dirree siyaasaa bal'isuudhaan lama dhaabbileen siyaasaa biyya ala jiranis biyya keessa jiranis ijaarama isaanii tolfatanii mootummaadhaan deeggaramanii bilisaan deebi'anii akka of gurmeessan yeroo kennuudhaan riifoormii seeraa seerota ukkaamsoo isaan irra deebi'anii riifoormii irratti gaggeessuun fooyyessuudhaan riifoormii dhaabbilee bilisa ta'an ijaaruu keessatti riifoormii bal'aa taasisuudhaan boordii filannoo amanamaa tahe ijaaruudhaan hanga filannootti yeroo ture sana yeroo ce'umsaati jennee ilaaluu dandeenya. Biyyi kun hanga sirna dimokiraatawaa ijaaruudhaaf hawaasa bu'uura sirna dimokiraasii ta'u sababaa waa tahe qabaannee sirna dimokiraatii keenya itittutti yeroo hin jiru akkuma ce'umsaatti fudhatamuu danda'a. Galmi keenya deemee dimokiraasii waan ta'eef.
Jijjiiramni waadaa galamaa turee fi qabsoon uummataa daandii isaarraa maqee biyyattiin gara diigamuutti deemteetti. Kunis mootummaan Dr. Abiy Ahmed mootummaa kufaadha jechuun kan qeeqxoonni mootummichaa fi dhaabolin siyaasaa mormitootaa yeroo adda addaatti dubbatan obbo Kadir Maammoo hin fudhatan.
Hayyuun Itoophiyaa beeku failed state jedhee ibsuu hin danda'u. Inni hayyuudha jedheellee hin fudhanne. Mootummaan geggeessaa jirru mootummaa jabaadha. Garuu humnoota heera biyyattii diiguuf socho'aniin humnoota afaan qawwee tiin fedhii isaanii tarkaanfachiisuuf socho'aniin asiif achitti yaaliin ni jira. Garuu mootummaan kunis very intact mootummaan jabaa kanaa biyya kana keessa uumamee hin beeku.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 sambataaf dilbat saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.